Can you feel me? I am.
Sit by the door. Don't
touch. Finally. Tafika koko ya kwenzo kanga. Lega dimwele pona tu fanta. Nacho sa umoyo momo changa. Finally. Mavutonga nana pamo tanta. Dabi no zika teko wa mama. Midalito yega siku panda. Finally.
Kwa lepepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinderele.
Finally.
Pigi mante chinderele.
Energy.
Iwe.
Hapa lady. Benko ni NSC.
Salami, Baba Mkulu Tengani. Na vote kanae kare nindani. Wanu sopo wanu wata no monani. Awilo longomba. Kumbuwa kwa nkumba. Zero mochi kwa mazero mama tumba. Aiko neno ka inechapa mtu kwa mapesha mitao. Apa inanzunga nesera vitao. Katichi kunyonga imwa parasatamo. Shana kafrunku tupungamo. Pesha mitao, apa inanzunga nesera vitao. Katichi kunyonga imwa parasetamo. Shana kafrunku tupungamo. Finally, jafika koko ja kwenzo kanga. Leka timwele mbona tufanta. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally, mavuto angana tapamu tanta. Zabu no zika teko wa mama. Nidalizo yeka siku panda. Finally.
Kwa lepepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinderele.
Finally.
Pigi mante chinderele.
Energy.
Iwe.
Hapa lady.
Benko ni NSC.
Already know. Shafikire mwishuko. 12 years a slave pala ruko atisugo. Me and the hustle toa very very mutual. Nechumbishe mtu mapenzo to uko. I just wanna fall back civil save up a pension. There's a few things that I love I can mention. Money the money. Nabutika baji wonyo zalekani. Dior, Valentino. Kufuno tuma money I'ma let you know. Nafikiza limit for the day you know. But if I need a milli I'ma let you know. Keep it cool like the AC for San Siro. Me and Rocks are the bosses, don't veto. I'm a very Italy, emotional. And if I really need a milli I'ma let you know.
Yafika koko ja kwenzo kanka. Lega timwele pona tufanta. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally, mavutonga nada pamo tanta. Zabu no zika teko wa mama. Midalizo yega siku panda. Finally.
Kole pepe kechola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa dago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinderele.
Finally.
Pigi mante chinderele.
Energy.
Iwe.
Hapa lady.
Benko ni NSC. Don't let.